Bwela kuno ndi kutenge, bwela kuno ndi kutenge iwe, bwela kuno ndi kutenge, kuti uzakhale wanga iwe. Ndipo ine sindingalole, kuti iwe udzinyoze kayi. Bwela kuno ndi kutenge, kuti uzakhale wanga iwe.
Baby, ngikufuna ndi kutenge, maloto wanga pa iwe ndidzakuveke mphete. Love yathi dzikoma shuka like zimbe, mbili ya love yathi alelo wena mawa adzasimbe. Ndoko nditsetsa ndazipeleka sembe, ndavutika kwambili ni muchikondi. Like diamond umanguvela zikomi, pano ndili ndiwe tipangeza kuti zikomi. Pano ndachidziwa chikondi, ndingofuna chindimalize. Ndakupeza dokta wanga, mabala osa mundima bwela undishize.
Bwela kuno ndi kutenge, bwela kuno ndi kutenge iwe, bwela kuno ndi kutenge, kuti udzakhale wanga iwe. Ndipo ine sindingalole, kuti iwe udzinyoze kayi. Bwela kuno ndi kutenge, kuti udzakhale wanga iwe.
Ndikupempha uvale zilimbe, kuti love ya tuhani idzalimbe. Kaya ndikutalikola tikafike, kwena ndizovuta koma kwafye zikapeke. Bwela ine ndikutenge, kuti udzakhale wanga. Ndiwe tate wandipatsa, kuti ndzakhale nawe moyo mwanga.
Bwela kuno ndikutenge, bwela kuno ndikutenge iwe, bwela kuno ndikutenge, kuti udzakhale wanga. Ndipo ine sindingalole, kuti iwe udzinyoze kayi. Bwela kuno ndikutenge, kuti udzakhale wanga iwe.